kwanza nikopo. Barua yake kweli nilipoke. Ombi lake jibu lipo. Ila tuwaite kamati. Apeleke ujumbe kwenye redi. Ama mitandao ya jamii. Ila tuwajue nikopo. Mpenzi hadharani minalishwa. Bila hofu minaringa bila rinda. Minizalia mtoto nikaita dota. Sasa minaitwa papa. Mina he. Mpaka kifo tuzikane. Holiday twende Moscow. Ikifika night twende club. Mina all night. Na Muganda ani gant feel high. Mina all night. Na Muganda ani gant feel high. Nina vizu kula ana feel fiti. Hadi kwenye titi na misiti shiki. I wanna put a ring on your finger. Baby girl you are one in a million. Mali safi kweli God ameni blaze. Nilikuwa na rush then akania shame. Bila linivunja ngamikaro. Aniacha na machungu ya saro. Viuno kali kali za wajaluo. Bila kujua ni makalio. Kwenye hekalu mini likesh. Nikiomba mwenyezi anipende. Nipate yule wa kwangu. Anipende na mimi mpende. Tota mesimama lane lane. Sura shepu malaika utadhani. Kwani aliumbwa siku gani? Ama alishushwa toka mbingu? Alikuja kunitibu ugonjwa wangu. Sasa nimepona. Oh my. Alikuja kunitibu ugonjwa wangu. Sasa nimepona. Oh why. Ambia ex wangu nikopo. Sasa ninalishwa na vishwa nikopo. Oh my. Sizzle. Nilipata doctor ako fine. Dozi yake mama ina work. Mambo yake tamu siezi dozi. Nazikula zote hadi tosi.